Kusota kukopa madeni kibao, mfukoni mambao,
mfukoni mambao.
Pesa ni zangu lakini anaitisha utadhani ni zao,
dhani ni zao.
Kelele hatutaki wakileta hata chuki, warudisha uko kwao,
warudisha uko kwao.
Na hepa mashida mtaani mjini napatana nazo,
napatana nazo.
Nimekuwa nikihustle for long now, breakthrough itakamba but sijui how. Wale wanga wana ringa usi roll now, bado sijapata zangu, we ball now. Hakuna stima, mini mtu wa power, wanani backbite mikono wa shanawa. Wamekuwa tu wakinisorora, makons niko nazo ndio zitakuwa madola. Hakuna time ya kuwaste hapa, July fuanga short ya nifupi sana. Kufika miaka so wanga ngori brother, tumia ile time ukonayo sasa. Finally bidi menifikisha hapa, chini ya hiju wakali nimengoja sana. Kama mistari ni pesa mini millionaire, ama itabidi basi nime reason tena. Kwa ile fakuna kitu nimengoja, kama success nifikishe mali mina taka. Na nimeanza tu kupata mapeni, kuna mafala hawapendi kulipa madeni. Ikifika tanya utawaona weekendi, ukipatana nao wanaanza pretending. Uliza staff ninabonga point, hata wakidai ati ninabonga noise. Soon dream is valid, nina roll na Royce, future yangu iko bright juu nishaiona. Kwa hii life kuna vitu hutawai kosa, kama kupata pesa na pia kukam kusota, ama kusota ndio uanze kutafuta pesa. Ah, bona brother unajichocha sasa, unasahau hii life ni kusaidiana. Leo niko chini na kesho niko juu. I think I'm ready, 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 ready. I think I'm ready. Woo. Ready, swale, swale. I think I'm ready.